katonda fe n'otusitudde abalungi n'ababi bonna obagabudde obulamu n'ensi byonna obituwadde katonda nesiga gwe oli maso ni mawani nekute ku gwe ye gwali na pulani onkumire mu ngalo zo wabwerutekayo seng'enge mukama nyongera nyongera manyi mukama banjiganya oba mala manyi mukama nyongera nyongera manyi bonna banjiganya oba mala manyi nyongera manyi nyongera nyongera manyi nyongera manyi nyongera nyongera manyi katondo wekisa gwatonyese kuba gwameze mmere katonda gwayase njuba gwamanyi abalabe bange kye bandowoleza buli gwe ndaga ekisa tenkeera ndaga ettima nga tetebakkuta ne bobawo embuto bawewa amagulu gabasibe bagana okutambula n'emimwa gibasibe gigana okwatula Nyongera, nyongera manyi Mukama banjiganya